sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a 2 fi walakka jalkabe amma sa'ati 3 meterbandi 22:31 ratti Washington DC ra saganta afaan Oromo karaa satelaayitiin tamsaasu amma jalkaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessa kan jiranii dhalattoonni Oromoo torban achaanu keessa hidhattoonni naannoo Amaaraa inni Faannoo jedhamee beekamu namoota hedduu ajjeesuu isaa ibsanii jiru. Dhalattoonni saba Amaaraa naannoo sana jiraatan gama isaaniitiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanuu fi poolisiin addaa naannoo Oromiyaa akka isaan miidhaa jiru dubbatan. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa'aa kan taanee fi torbee darbe keessa haaliin dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda hoomii anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12/2015 miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsani. Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa bahuuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12/2015 namoonni 19 hidhattoota faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenyaa mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'o shanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haliilla raawwachaa jira jechuun ibsani.
Giddaa Ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibxata darbee humni addaa fi shanii wal ta'uun karaa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reen fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haliilla kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan ufwaaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne ammaaf milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanii Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Adageenyaa waltaa yeroo istaadiyoochinaa tinaannish budinoochi ittaayyaalu. Innezii hulatti haayiloochi yooromoo shaniinaa yaamaaraa shanii naachuu.
Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa yaadota lama ijannoo hin qabneef gareelee xixiqqootu mul'atu. Humnoonni lamaan kun shanii Oromoo fi shanii Amaaraati. Shaniin Oromoo fi Amaaraa bakki isaanii gargar haa ta'u malee yaadni isaanii lamaan Itoophiyaan kukkutuuf akka hin barbaade godhu yoo hin taane Itoophiyaa walqixxummaan hin ilaalu yaada jedhu kan qaban nageenya kan hin barbaanne wal rabsuu wal ajjeesuun aangoon kan argamu ta'uu kan yaadan kaartaa Itoophiyaa kan jijjiiran ولين كنجراج سنة أجندة تدقو على إسوف تمساسو توسام بيكني كيسو مايو ومني بلان رومو فمارا كسومس ومني في هذا فنتالي سمار راو فيقو كمي كميو يجراتي كراسو أف مرين سريسو فنين كينيا كمبنا ميفي سمون كينيا كوبي كواتشوسا إمانا جي چمبر بادا
Komisyen Mergana Momai Topia, Pienya kan Ibsa Basin, Nano Oromia Godina Le Adda Kesat Adje Chanik Amahir Chufi Bukati Lammili Naga, Babat Lacharufi Akkad Abbatuf, Motumman Federala Tarkan Fihata Tamaf, Furachu Akkakabufi, Furmatek Awatamaf Wara Akkabar Badu, Hubachi Sunsani Yada Tamam. Gabal Sagali Amerikatif, Sahidamto, Finfinirra.
Kana gefa chajetani Washington DC rakan tamsau sagale America saganta fan romoti mana mare bakabu ota motumma federala ke sattim bakabu ota nanno oromia kantani misensonne mana maricham motumma federala rakina yero amma nanno oromia ke sajiru akakara nagati ni ararani ku gafachajiru Galmo Dawiti wa ekanafi imma gargar sana mota lammi wanke isani rabu kaani ratim gabasa kende sakaba akas jeda
ammas rakkona no oromia gamana genyati mudata jira jeda mufi kan formata wara aga fata jiran sisorni parlamana no oromia gudina le addaddati ban kamo jira wachiftu motuma gafichu itufani jiran kananis kamarina ngautana no oromia fi federala wajinga gefamu ubutula yalu misensi manamare bakka bota walgei kana raturan viwetti mani jiran
Ogantoni mana mariba kabota ummata afaya mana mariba kabota ummata federala ubta gazin akasuma sitian tuna delo mi fi bakabwan motuma federala parlamat tasfaye beljige numari sani tureni imira kone genyo romia karakoro mia kofoto ntane rakobiya tawusa akastikabata mia kadiru nu sani tojeta ma kadiru nu besisani mal tojeta me wano jeta ma iru wani fidema nu besisai kangedu waballa kasne fi amma akuma kane nanno tigray sana mareni kame akuma kane datto ta beni shangulgumuz mare dani kame rakono romia ke sajiru kun malif karana gaini kame kangedu warana negenya to murabura gaunin dandamu ada kenyan sirna gada kenyan jarsumadan kenye walla gefane yojenne guma basudan araran wa hunde to muruno so dandamu malif ne shakasu yerondu abarbade makangedu mariyenne litaworo mia so datteo ilalte wogoda shanandar ban kana konni kota man turre hiyumman amma hawaz ni kesa kenya kesa jirukun wogota afusta mashanta madar bergem beku yumma kana sawa kan te rakona genya kana gatites motuman limma kana tu ye fannalate ojojjechu akakab forko motuman maridan rakoro mia kesa jirukan marin to muramu kabu maridan kana lan tuma te ratin te rakaba chisun to muramu kabu se rakaba chisu tani itojjechu qabawa anjedu kasne amma mariga fasi injedu itatoti boromia ke sajiran amma dacin oromia hundu qawwe fudate daggala senera enyu kanjedu wabayetu sirakita umnonni hidatani nanno amararra senanjiru namni guya tidwa wala hidatoni abawshane jeda manyo idas ke sajiranjiru hidatoni hadda oromia ke sajiranjiru echu kanaf enyu kanjedu addabasun sirakita kanagochu af motumani qamo jimar yechu qabo jinin mariyate rakko kana karana gahi ku qaba kanjedu kasne akkamitti mariyatam Mariatama, Esati Mariatama, Malirati Mariatama, Kanjedu, Motumasi, Hidatoti, Oromia Kesajirankun, Walio Jinkam Mariatani, Tumuran, Yote Garida, Wanjedu, Hinkamna, Konambulan, Glenni Barakumalama, Pureshan Yoson, Mufin, Konna Sakaranaga Kakotatuf, Ibau Mukabu, Yasulindia, Butingada, Butinamanta, Motumaratis, Hidatota, Jagalajiran Ratis, Ibau Mani, Kun Agatirufakab. Ironik walik tipu kasu abba chuden da uti rejira kanjedu imota kana kazmerra kambrani imota debi tom suti godino ni wal daggar fan shawaka ba ke sanan non santalle godini guji godina bedde lefi lubba bora ke na demurasni gutumma gututti ak grait waraji gam kana mal barbada de tan ni tom su barbada motumman federala mananno abile ni soma akuma nayo ti grai kana goda majuru itti debi ani nanno le kana de bisalin abu wanjedu irratto gandota wadano kana ujimari anera
me wal ge kana gubaratti gaggistota motumma federala tifi kane gaggistota motumma nanno ra kana ergamani enyorinyu fakatan no yeru dandesu
nanno romiara ministeroni mudamani ministera taani sadarka federala tijireni ju ogantoni pasti ju akasumas ogantoni media fi communicationi motumma jiru Presidentini nanno Kenya jiru jarren kana wajjinin mariyanne wali galte gari raginira
kabajamtu adde betel melka musi insensa parlama itu angawo tananno fi ferala tidabalata gageston menamare bakabota fi menamare federation irettergamu dubetani kamunni motum magafin yatef kun debi kanulle imanijran
debi zanu jesen iluskan barbanu umanni oromo so umanni oromia ke sijira jiru oromo ste sarni burani nagambe nagana kagalu rakam barbanu kana rattun dumto jechu kamna kana qamni nagenya angalu barbadu jiranna balbal kenya banatan devi arratana nille karana gansimanne qamota hidatani jirawalin nagenyawumne nagenya bare kana devi sura feyema moda kanjeru nula taleju
lolle denya kesuma gudno to wallaga horo gudrufi wallaga ba analena no sedi waldangi sin retimulata jiraje dame namota kuma yeddu kee bukise jira tablentum sagargar sa namota bukkan kana nga jiranisi amasu manike bukke jiru yeddu wante fi tum sigargar sa dabalata akadiya tub gafata jiran dirgaggo biyan sadessa dabata akmon initiative project jeda mu fujeta dabatichi enye finfineti gargar sa namoma jiratu tarra walitti qabe bukka tuta firira jede
fayyafi barnota bainan kananani fayyan kesuma kubatota mora bufata konkolata ke fijiran nan sani ayi ema yadessa da bukkun fajiru kanuti bufata konkolata sana ke sitille gahan idin kallan kudahin le jiru kanarati bayi raksada ajiru
Misinsoni parlama oromia, kanagan tigraye fi bini shangulgu muzitwe, oromia tizi abu uji chamutu mafira lafina noga fatajiran, ujira olma wadanga unikun kalesifinan ammas itifufura na kawordofanis dubatanijiran. Kaba Sagali Amerika, kalmudawit, Adamara.
Kan ordofagirtani Sagali Amerika, sagantafa noromoti. Kopin Kenya itano kusa jechota afan oromo miju yedu dabalate. Kitaba wan adda adda barre suud afi matan suudani. Kambeka manu Abdurrashid Abdurrahman. Yokin abba urji makajeda muni balinan kambeka manu wajjinini marita sirne rati kan tige fateda. Abba urji yeru amma biya Kanada magala Toronto kesa jiratu. Abba urji esa kaani karakamin baani Toronto gaani gafi jedufi debi sankenna nirra jalkamna. Wali najagasu.
Naloni kaya magala nano magala harari kundene jama around magala harari kilometer shambokana ega sille magala harari tate part of magala harari kudasha ka turbata mi sadiyati miyara be yaro refu sosolisi oromo jalka wamu nano haramayatin ture kudasha ka turbata mi sadiyati mbehe jigabuti wagashanin ture samboda kudasha ka sadiyata mila ma Cairo mas Egyptin ture scholarship yu garaywe niti nakade yalikisharitin samboda 1984 inga Kanada dufe
ayegari ega abba ulji sininje u makake tangaru Abdurrashid Abdurrahman jeda abba ulji manni kamiti esa dufe namni kanchala isinbe ko abba ulji tini esa dufe buni
barako sagal torbatami fi afu torbatami shan yero sabonumma no sent wolikabamne no yole wati kwaturre makaji jira chaturre maka araba raga Abdurrashid maka arabati warra nabase hata umale anilaki yon jirade lubu jirade ilmo hore maka ilmo fijatinin maka oromo magase fi salini fiyama nje ilmo nin duran hawe ga gira ture angafa tendala fijire intane duwarti tate urjil intere fija maka isi kinin abba uji finje kura sagal sagal tamila marray negale maka tanani fiyamu so almost gana soddom yeshuta intala angafa fi isi male yole kadin kaba yole dira
tole abba uji kan isi tini ba eduba yebe kamtamba kitabu tabarresu kanani amma mat ega biya batani kitaba meka barresu
Kanimba kanimba resa dura ka tora kuda porta koni ga kanimba tanse ja jalkaba kumala ma fi shan kitaba denge ja ummatanse denge walalota an walalomba resa nyoluma rai walaloba resa apa namara ti nja ka walaloba resu na oga hulashani barachu ture kuda sagal torba to ya kan sabbe takana samboda kan oromo tinja ka be koni denge ja ma wal kitaba ki kan jalkaba walalota fiya kan barako da sagal torbatan ni fi afur torbatan mishanin da kan oromumma fudadde samboda isa kana wuli kabe bas bara kuma na mafishan ogboru wa faro mo ha gudduje itane ga samboda senu makapso romo kai satti hiriyote dundabe wa hiriyote dundabe isela sani kana bagal me sun kabo anju en soso afran kallo kitabara mi sojo kan kapso na nawa hala kai satti gudden ifso barrese samboda hursoda samboda ga mijujira mali kitabota jahaga wali ga kan immatanse awasaf magala roch
baka ke sajiratani godan sa ke sajiratani jirenya biya alati wajinin figu ke sajiratani kitaba barresun akami danda miru mali gafatani
duga dubacho da ke sawu jirun baka heduga ida wabresula yawoni katero yeroga yakabata samun ke tillem baka takajirachu wato egeren ke tillem dukana dukana wato wabresu yeroni jira ga hato mo biya farenji ga kana ga orisan biya farenji halkani biya yero da mankani tu salma wajin kitabi tokko gashan wagajana rafuda malif kitaba yeroga kan senati kan imba barresa jiru
kitaba tokke sankesa tokko kanini argesna kanin dikasi badefi mijuda pusa afanotati fula dibasagali fisadde kama oli kandela kusa jechota kan gorren namonna dadda kan andras metantani jiru jarren sanarra wanni kai isakana adda go bidira italia
tokko bai jechota na no adda oli guru kiya afan oromo ti kitabban bahan glasini furale hedun qaba namni heddu afan ingilizi afan oromo afan ingilizi kiya anellen kan english oromo basu findema inni sanis furaja ni makumma ta su furada kuniga kanne bratin addaje kanin furado jirate feedback mana motar rai ani moka yarakanin adda onni sago dubai na jechota ti yitin furada
o manike nyamo kan o mandoro mo baltan kan jiru garabi ya hesa kesu mata ku sa jechota kana akamiti argachu dandaw warri bandinan biya kesa jiran akamiti jaran kakapsi sayir
rufad wala la fe bare duda ka garam ya kuma la ma ku sadde yaru makana biyan ture november december tradwa university haramatin kitab la mamat akitine bi sekta ramis of huso kitab banka lamen gafani university haramat ya ke ga fadde tore nanjani hagala tomani tanan bulcha university professor jilani tanan wati gashin gashan tamu kan jira university san apa gafa college tore rakase achikami oromo kan dura asitti famun yero durari ani gai tefufun akatufun na nabdada namalleni nikakasa amma ta kokanin gese biyar almatti matanse gese biyakanatti nuretti beta kitabni tax free o gambi yana ku tax duna gafatan gati gubbala laneti gati gubbajiru kan biya kan dollara ti tax anga fadan rafu tan numan kenneti tamboda amma gese hire achitti matansu da saganta gabachun tur ke sawu miyun yalakti baye miyada achitti waye je ha to male halle hangamana miyoti
kun sagale america saganta fan romoti waldan wal karkar safi misoma macaftu dama rakkina nagenya ethiopia muda tefi furmani wari kabesa tae akakin na mufi jafa dejira ogana waldicha obodribida mise ajechan baka addaati yero amara wachajiru garawar waransati akain jijiramne motummani furmata kennu kaba jirani jafa dejiru dabalata gabasa kana sahaidam totu arkagaba
wallabde wagota afran darbanif nanno lita ethiopia baka addaati deema ture tumura dabun lami lengati kafala jiru jechun walda walgargar safi misoma macaftu lama ipsejram presidenti waldicha obodribida mise kajalani rakkona ga biyetike satwa gotani mudate furmani karana gan hasawu rahmotuman naga ummata exsuf qama kamuchala itgawatu mawan qabuf karatin tumram barbadu qaba waran kunjechun ipsaniru
karal lamanu walitta de mani inni ugam ko suna jala jalla jeedus uguma jala jalla de mos jala jalla ni jidam ega fatame do uguma jala jalla te ugam bakatta de bit komne no jetu karabode no jetu lojetu baji dabala kanaf isa mirga ko tucha be kana kanan ga fatta jedu laki mirgi ke kana kana male kana ga facu sirran jiru jede inni mirga ho chawe jedu summo yo darba ga facete bakka sila da bacu ka buruti da bate karal lamanu walitta de mu qabu motumma jechu dabbar hala aka yo aka normal akuma buta dunya tolale badi kara kami food of garage ala satitigafa samamalifi gibli kafalame filmani kutamefi atinuogani atinugusha tinagano fili jitame itigafa damu wani rajiruf isachika ala titigafa damu kama isaisa nulusana akakabana bufatu itigafa damu kansati njadani
wagota la mandarbanif waldichik amni im ilalatu mal addadati nagabi yeti akabusuf gafa chakan turetawu ipsudan motuman namotan umfafi jarmiale kara media hawasafi kallati addadatin hasaj bin sababal lisanifi mita gessan ratti tarkam fi bar sisafudachu akakabus ipsanirum
kalkaba warani kaba dura urmiya ke satti kalkaba inni kaba karana gatta de majirachu sa wangari dan isa inda kanalle kuma halati dabachu kaba garu atamitti dabata da durandu sine kan dubata durre warra lafsi jibinsa lafsi sanirattun dai lafsi namaratti namakakasu ojjetu kana yeroo dhaan seeratti dhiyeessa jechi kun dogoggora yedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gura tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaate walajjeessu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru badii kanatti itti gaafatama warra ajjeesa qixxeetti warri gareen tokko gareen tokko irratti haa hidhasu jedhu warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo namni tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha warri safuu kana cabsee dubbate seerattaa dhiyaatudha yaadni keenya.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballi isaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuunsaanii ni yaadatama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsii yookiin NASA'n waggoottan 50 booda gara qo'annoo ji'aatti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee moggaafame qopheessee irratti hojjechaa jira. Baatii darbe keessa inni jalqabaa yookaan immoo Artemis 1 jedhamee inni moggaafame gara ji'aatti deemee sadaasa 16 amma muddee 11tti guyyoottan 25 fi ji'arra marmaaraa turee gara lafaatti deebi'eera. Dhimma kana irratti hayyuu saayinsii hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee asoosiifnee jirra. Gaaffii ergamni Artemis 1 yookaan Artemis 1 jedhamu sun amma milkaa'eera jedhurraa deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Artemis 1ffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf. Kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessa tokkumaatu odoo hojjetamiin deebi'ee sanis rakkoo gartee kominikeeshinii waan dhufe asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin sigarsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. San hubachuu fi duraanuu kan Artemis 1ffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Florida jiru achi ground system jiru la ferratti khani instrumenti ti furguggei san kan hojjetamu launching park jennun enno khani sirritti hojjecha turemu sirritti SLS yo rocketti chawali wal simaturani kan jir kanalle sumarratti sirritti wotame jira sadafan Orion spacecraft to yakin doni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orion walin European service module kan jedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarau kubata gari moj umakana nanae waheddu korata yachu kipsati toko kofa karakon iti dofte sanis communication hangama communication isa wali nargachu indende amne kanafu Artemis lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumau gorunil endaye yachu ergunil endaye yachu
baye gari me kana wal kabate ga ani modagenye isini gane yokan timi wa e kilensa hale kilensa hawa qoratu ke sakani ojjetanu gare enke san kuni nasa ke satti mo e bada zalle argate ejira me wa e sanan timu dendes
kanafu grouping kay timin kay nyakun space weather team jedama timin kuni 24/7 wanni goda turre gargara turre dosimeter kan jedaman isan heddu Orion kaysa Orion alasa kaysa sa bakke eddu eddu kenye turre kanafu data nu erga turre dosimeter insani data kana live ida laala turre nutil analysis igona kanafu kanan alamas amma wanni badasa ta arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kanjeda munasa da group ilaf kanama inni khuni wani nu kanamef modelo te tokotok hojje chajira modeli gatte wanni godu dando wali hala gatte hala gatte qillensa adur radufu hatawu radiation adur ra khaw khana odon ka indura guya khana ni kha aje kan garte forecast god isa khana modelet heddu hojje chajira manillen modeli laman mata khiyan hojje de makan khiyan kambe lama jira ma toko guya sadi dura behejira kanen kana kan fakkatani fi bara sarkane yechu
to maratti ga pintoko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jal kabe asi odubai argine to kumaini biyotan Africa wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje damu ya wanje damu mallate sane kanake sa Rwanda ni fi Nigerian Africa ke sa biyotan jal kabati wanje odun to ko ba eture maal jechuudha ergamne Artemis kuni biyyoota Afrikaa biyyoota guddataa jiranu biyyoota alaatii fi biyya biraatii fi maal fayyada walii galtee mana keessan jechuun kun iyyuu maa inni mataan isaa
namoota hedduurraa hin gaaffii tokko tokko argatani yoo Artemis irratti sun hojjetan maal Itoophiyaadhaaf hojjetan warratu naan jee ufaadhaa jira Artemis kuni ilmaan lafa kanaatiirraati humaanitii kuni ilmanamaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumamee fi maali Ameerikaan maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu ekspilooreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu isin hojjennin ni hojjenna jechuudha. Waada galuudha kan waadatti galan biyyoota hangamaa biyyoota 23 tu galee 23 kana keessa Uganda Mali Rwanda fi Nigeria seenanii jiran jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.